as you grow up, we realize it's important to have a ton of friends, and more important to have real ones. It's Soundproof Records. I'm Mike Emperor Production. Akaliba kendo, kumkonda kola vida. Naliba mkwano gwa, otuka no mumanya. Tua yombanga, olusi tua rwananga. Wadenga tua rwananga, kwa sigala tubonga. We wakabanga, amaziganga nensirisa. Ngempewe mfuye, esweta no leta. We bubera, mkwano nga bukede. Kuru ozo byange nange, chogo manya kubera. Na yera checho, zeye gwe ngamba. Mukwano gwange yegwe,
mukwano gwange yegwe,
ze yegwe gwe ngamba,
yegwe gwe ngamba.
Yonna gy'oliba ndi naawe, ne gy'ogenda ndiba naawe, na kyonna ky'okola ndi naawe. Mukwano gwange owa ddala nze naawe tuli kimu. Yonna gy'oliba ndi naawe, ne gy'ogenda ndiba naawe, na kyonna ky'okola ndi naawe. Mukwano gwange owa ddala nze naawe tuli kimu. Waliwo ky'ogamba ngamba mpulira, mpulire. Waliwo akunyiza mulope mulage, oyo yakakyayi weita aleete. Wabanga ludde mugamba abireke. Nze sitidde kasita woli, woli. Tunulako eno mukwano jendi, jendi. Kola ku kyejo mukwano nyumirwe, nyumirwe. Olwo abatesi n'abaduyi balumwera, naye era kyekyo. Ze yegwe gwe ngamba,
yegwe gwe ngamba.
Mukwano gwange yegwe,
mukwano gwange yegwe.
Ze yegwe gwe ngamba,
yegwe gwe ngamba.
Yonna gy'oliba ndi naawe, ne gy'ogenda ndiba naawe, na kyonna ky'okola ndi naawe. Mukwano gwange owa ddala nze naawe tuli kimu. Yonna gy'oliba ndi naawe, ne gy'ogenda ndiba naawe, na kyonna ky'okola ndi naawe. Mukwano gwange owa ddala nze naawe tuli kimu. Sometimes I wish I could fly with you, with you. Sometimes I wish you were always with me, with me. Kuba nanoonya za kusinga yambula, ze yambula. Aba bawakana abagambe bamuleete. Njagala kubeera nga w'oli wendi, nga wendi. Kati oyagala mukwano kyenkola, nga kyenkola. Sometimes I wish I could sing it for you, for you. But I'm a rapper, my baby I'm sorry. Naye era kyekyo. Ze yegwe gwe ngamba,
yegwe gwe ngamba.
Mukwano gwange yegwe,
mukwano gwange yegwe.
Yeah man. Yonna gy'oliba ndi naawe, ne gy'ogenda ndiba naawe, na kyonna ky'okola ndi naawe. Mukwano gwange owa ddala nze naawe tuli kimu. Eminent Michael,
ndi naawe.
Soundproof Records,
tuli kimu.
A pro emperor,
ndi nawe,
yeah, yeah,
tuli kimu.
Yeah man.